ololaha ujeedadiisu intee lagu wada shaqeeyay nadaafadda iyo bilicda deegaanka, maadaama magaalada Baydhabo ay ku dareereen horumar shirkadeysan sidii bulshada qeybban ku naqda lahayd, islamarkaana yoon ilaali lahayna dhismaha wadooyinka shirkadeysan ee ku dareereen magaalada, ardaydana iyo bulshada qeyb muhiim ah ku eyinga. Ololahan iyo weliba qaban qaabada iyo dowladda hoose ee degmada Baydhabo walina lagu bilaabay Baydhabo Model School, aanase iyo ardayda lanjeediyey wacyigelinta ka idinka shaqeeya ku nadaafadda iyo bilicda deegaanka si kor loo qaada horumarinta deegaanka. Agaasimaha waaxda fayadhowrka degmada Baydhabo Abshir Cali Xuseen iyo weliba uu ardayda la wadaagay ahmiyadda ay leedahay intii lagu shaqeeya sidii markaasi walan qowdo lahaayey bilicda iyo nadaafadda magaalada.
Barnaamijka CC Octoberba hore la sheegay, barnaamijka meeba barnaamij wacyigelin aan soconno kaasoo ka saabsan guud ahaan ilaalinta deegaanka iyo maaraynta qashinka adag, si aan ogna wal kasto oo horumar la sameeyo ma sameeyaan wal oo pollution la kasoo mise wasaqo sameeyaan. Pollutionkaasi hobus langmaanad garayna macnaha sidii ku habboonayd lan sameeyna meel la kiyaaba inta guud ahaan deegaankan dhan meel la maran iyo lagu waayo oo yanaga yacni meel kasta wasaq nagad. Marka barnaamijkan meel daafuray he arbaadi hore la daafuray meen ka talagalnay guud ahaan iskuulaadka iyo jaamacado kiyaala magaalada Baydhabo intuunku ku wacyigelinayo na doorjoonay kula qaadada ilaalinta deegaanka guud ahaan iyo badqabka bulshada magaalada Baydhabo. May rajeeyaanay he waxyaalaha una siin sheegan tagaadatan si bulshada deersiida.
Gudoomiyaha Raabta degmada Baydhabo Marwo Hindi Isaaq Cali iyo weliba dhinikiisa ayaa sheegtay intii horumarka oo lagu shaqeeyay muhiim qata bulshada oo dhan ah.
Hussein
dadka jiilka geekaha wuxuu u meel ilaahay u soo wadanka walba qabada la fadaa isugu oo ubaxiga ay hadda baxay isugu wali la fadaa maadaama magaalada horumar fayl ka dareere laamiyaashay la dhisahay jiilteed la dhisahay qofka geekaha meel farmeynta uu ku muhiim suqalo ku gudbiyo jaamacadey iskoole dadka oo meel ilaahay geekaha maskaxday oo fireeshka wali la sheeg qaado oo gudbi kor oo soo bii kor isugu.
Maamulka Baydhabo Model School iyo waliba wasna ku mahnagaya wacyigelinta ardayda oo lan sameeyay
ee ololaha iyo wacyigelinta iyo niingwadeen ama niinsheeneen idanku mahayaana boqolkiiba boqol runtii nadaafad iyo ku hadalaayeen nadaafadna geeka way ahaa wal maaragtaaye eed yeeda qiiman low may weelay xadiid rasuula may hayay annadaafatu nisfu iimaan. Waxaan tumaynayaa qoranta annadaafatu nisfu iimaan wili maki baagnay jidkii masquluna maray yacni sidankan xasuusa kudib nadaafada qeyb kunaga may rajeeyanaya inoo kula shaqaytan dhammaantaan iskula shaqayna marramaad may lahaa hadhowaada eed iyo eeda aan mahasintayn sidiisan iskoolka maadaama ah ka bilowteen ololihiin iyo siisilnin weynayteen
anka dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Baydhabo Cabdullaahi Ibraahim Fartaag iyo waliba wasa ardayda la wadaagay sida lan ku baahiya intii yoon ku qeyb qaadaan horumarka magaalada iyo ilaalinta deegaanka.
May wadnaha maamulka degmada wade fariin wacyigelina oo ka saabsan nadaafada way falaanay inay onay marna lan walba ku qeyb qaadato nadaafadaas oo muhiimka bulshada muhiimu ah oo badbaado ah ini lankasta ku qeyb qaado fadaan. Markaan ujeedkaana may waha inay nadaafada deegaanka korleen qaado degmada Baydhabo nagato magaalo hegaagsan nadaafadiiya bulshadii caafimaad iyo horumar kanoon inay nagato fadaan taasna meel ku fadayhe bulshada lagu faday maamulka degmadan way diyaarinayaa inay si faylan ku qeyb qaadato kunooni shahreysnayn maamulkan heer degmo oo hogaamiya gudoomiyaha degmada mudane Cabdullaahi Cali Watiin walina oo gohon ahaa inay una bulshada deersin fariintaas oo muhiimka deegaankeen horumarka inay una deersin marka may fadaan inay lagaadaan fariintaasay ku qeyb qaadataan lan weelba kaalintiisa ku baa.